wesh. Tutto lo qua sono Big Ten.
Password
Master.
Unde kafanya jiwondole na kafuka kashita kanzi nomba.
Have the lights to do it.
Kutuyo mwaito kutumba 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 ninchi nomba.
Have the lights to do.
Tuzi noti kapureta rekitanga nikana risheta pushi nomba.
Have the lights to.
Nebunda bamba konga bangi pusha bombo kutuwa finishi nobutari.
Have the lights to.
Na kukotanga baswata baku kongo kukali pachiri mukali.
Have the lights to.
Yeah.
Na papa.
Mubiri beta fetash.
Have the lights
hey
to do.
Ili aso kwata na kaso kale kale kundisha molo ni cash.
Have the lights to.
Nana tema kushita bondi boma kasa kuchite fiate mumu timo.
Have the lights to.
Kari mochela mi baba shani papa. Nana tema kwenda na bamba.
Have the lights to.
Iye
na papa mshom. Have the lights to.
Kari wangu sung
touch. Telesh
Tule kwa suni big day.
Wanatema kupita mwemira fole wadanda kwa fele bite.
Have the lights to do.
Wanatema kushana na matako panse tepote obe.
Have the lights to do.
Kukadi pila kairu di mwana Nemwine na ifya di lati.
Have the lights to.
Asa kazi nina fule fena di anundo Yadi shiriko.
Have the lights to.
Pachitu chandi unchetele Nibani bakurepe.
Have the lights to do it.
Na ukula no muto kuchivele zato wate otoka.
Have the lights to do.
African Music House Entertainment.
Have the lights to do.
Kadi wangu sung.